Jazia, kila akiniongelesha amenikufia, nani kama nampogopesha ananivutia, hey, kila nampotezea akiniangalia, huwa namponyezea, mara namchumia, hey, waya nampigia, hey, haya itamwingia, hana la kuniambia, namchanganya sana, hanielewi kabisa. Naringa, 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 sangu napendeza, ashangalia picha zangu, nimefunzwa najelewa, najua thamani yangu, nimeundwa ninelea, najua nafasi yangu, mimi ni madini chimba sana, usipojitahidi sina haja, wala haijalishi ninataka, mpaka ustahili kunipata, ili kuniskoni kuite mine, you have to go that extra mile, kinipa dansi wezi mine. Yeah.